بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلم أن خيره هي الزاد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تند مجف قواشكي والله nyini si Allah nyini bitonde rabbul alamin umulizi we bitonde byonna Allah ya lila alamul malaika ba malaika ya baina kubu yinza alamul jinni ama jinni Allah ya baina kubu yinza bunna manaf alamul ins bunna bantu Allah ya baina kubu yinza alamul tuyur ebinyonyi byonna Allah yabiinako obuyinza n'obugabirizi, ebiwuka ebyewawulula n'ebyo ebyennyanja ebiri mu mazzi. Allahu subhanahu wa ta'ala ya rabbul alamin ye mulezi waabyo byonna. Tumusaba wakitiibwa Allah sebyengera n'okutaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bil huda wa dini al haqq. Ab'ebitiibwa abakkiriza, tutambulira mu mbeera ya aqida okutunuulira enzikiriza yaffe, nga aqida oba tawhid omuddo olina okuwangala ng'obuwangaazi bwo bwonna obukuumidde ku mbeera ey'okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala awatali mugattikako, n'okwewala embeera zonna enzuli mu ddiini y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gutambulirawo mu mbeera ya aqida okutegeera enzikiriza yaffe busiraamu. Nga tetunnagenda ku musomo gwaffe gwe twatwanuulira omulundi oguwedde, ne tulaba introduction yaago oguyitibwa ashiya, abashiya beebaani. Insha Allah yagadde okusooka obbategeeza nti omuliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinnati wan nas, nateekerateekera amajinni n'abantu ng'omuliro abagenda osinga oguyingira beebo, kathiran nga bangi mu majinni era bangi mu bantu. Kati amajini tugalekete tugafaako, wabula tudde ku saidi ey'abantu. Gurupu sezigenda okusooka okuyingira omuliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala esookera ddala alkafirun, abakaafu. Abonno balimu emiteeko, omuteeko ogusooka Allah yabazingira mu mbeera ahlul kitaab, banyini bitabu, alyahud wanasara, abayudaaya n'abanasara. Gurupu ey'okubiri mushirikun, abagatta ku Allah abasamize, ababeerimbika okubeera nti bambala amasuuti, bambala ku makanzu, bambala enkofiira, bambala ebikaaya, maazalika nga bayinayo ebirala bibasinza. Abo Allah yabagatta mu aya emu ebalaga nti bamuliro, n'agamba nti inna allazina kafaru, mazima ddala abo abajeema abakaafu, min ahli alkitaabi mu bannyini bitabo, walmushirikuun n'abo abasamize tewozaabika. Twala tugende genda mu masabo, kutunda bya buwangwa, nsiriba, nsimbi ŋŋanda, mafumu, mindi, endeku, zimbalabe, n'ebintu entwenge ebirala amaliba g'ensolo enkambwe ngawo obiraba embugo irizi nagamba nti abono ulaika ashabu nnar abono bamuliro ina alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin ababaka fuwala muba nyini bitabo nabashirikum billah bagastaku Allah abono bamuliro khalidina fiha abada bagenda kugubeeramu obugenderevu n'obugenderevu gulupu eyokubiri oba eyokusatu bebayitibwa al munafiqun abannanfuusi ng'obunanfuusi Allah bwayogerako itiqad obwenzikiriza kuba bwe bunanfuusi obunene bwe buliwa omuddu abeerawo nga yuzihiru al islam nga yolesa obusiraamu wayubtiru al kafir ate naakweka obukaafu munda wano kungulu musiraamu naye nga munda buki bukafiiri oyo nno Allah agenda mumuteeka mumuliro fiddalki al asfal minannar eri wansi ku ntobo yaago faljannatu ejjana tusabawo kitiibwa Allah agituwe eyina ekiyitibwa darajaati amadaalo galinnya oyambuka n'olinnya erisooka eryokubiri eryokusatu paka wabula omuliro gwa Allah gwina darakaati olinnya wokka olinnya okola otya olinnya okka wansi olinnya okka wansi olinnya okka wansi kakati abannanfuusi Allah yagamba fiddarki al asfal minannar abo bo bagenda genda ddala eri wansi ku ntobo ya naaru jahannam abannanfuusi gulupu eyokutaano esoose tugambye bakaafu min ahli alkitaabi eyokubiri walmushirikuun abasamize naan eyokusatu abannanfuusi eyokuna bannabbidaa baani bannabbidaa nabo singa baba bafudde nga tebakoze tauba bamuliro twagamba nti mu bannabbidaa bidaati zino ennene omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yayogerako mu ahadithi empitirivu nagamba nti wasatastariku hadhihi al umma umma yange negenda kweyawula yawulamu ebikunsu nsanvu mumeka samumeka mubisatu kulluhum fi nnar ebyo byonna bya muliro naga illa wahid okujjako kitya okujjako kimu obwo obujulizi obuyimirizaawo nti bannabbidaa nebbidaa zaabwe bagenda mumuki bagenda mumuliro bwatyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwasomeseza nagamba nti wasatastariku hadhihi al umma umma yange negenda kweyawulamu ebikunso 73 nsanvu mu bisatu kulluhum fi nnar bigenda byonna mumuliro illa wahid naleeta adatu istisna erondobamu naga nti okujjako kimu bebagenda okuyingira ejjana kati nsanvu mu ebibiri byonna byamumuki bya mumuliro ahlu sunna waljamaa mu aqida yaffe tugamba nti ebibinja ebyo abanayingira omuliro mu bannabbidaa bafane kalimatu la ilaha Allahu subhanahu wata'ala bwaliba yagadde agenda kubajjayo mumuliro ebbanga libanalimalayo lyalibakoze atya lyaliba yagadde naye ne tulondobayo mu bannabbidaa abanene twajjayo bidaati bbiri ne tugamba abo bo abamanyi beegatta tebagenda kuva mumuliro singa bakisiirako etugaba bidaa ya bashia abashia bonna tebagenda kuva mumuki singa oli afanga mushiya muliro awatali guvaamu bidaati endala yeyabayitibwa ahmadiya abahamadiya nabo webali guyingira tebagenda kukola ki ogoguvaamu olwe aqida zaabwe zetujja okulaba oba aqida zaabwe envundu ze bayina ku nsonga z'obusiraamu ba mu ddiini y'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa amma bana ba jamaatu tabriq abazikiri kalenge bani ba khawarije twala tugende ba mu'tazila ba jahamiya ba murji'a bani abo bonna tulaba nga Allahu tabarak wa ta'ala bwaliba yagadde ajja kubabonereza bwaliba yagadde alibasonyiwa olw'okufiira ku bid'a eyo ismai juma wa zukuli twala tugende bano basupidika bakaramita twala tugende abo bonna ebikunso ebyo olidde bali balina simanyi bano baliidi abakulirwa ali mundu bebayita ba hizbu tahlil baleeta tahlil tarakaini mirundi amekaa mirundi mutwalu ne babeerawo twala tugende baneno ababeera mu mbeera eno ey'okusoma edduwa ez'amakumi ana edduwa ez'abafu edduwa eza ramallani edduwa ez'ekisiibo edduwa ez'okuva emakka edduwa eza shukuru kuyingira nnyumba ne baba tusooke tusomeka okwa ruwahi abo Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubaggyayo mu ki mu muliro naye bajja kusooka guyingira olw'okuzuula mu ki mu ddiini y'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wabula bano abashiica n'abahamadiya abamanyi baalabanga abo bo bid'a yaabwe eyo gye bagunjawo tegenda kubaggisa mu muliro bagenda kugubeeramu abada lubeerera awatali gukola ki awatali guvaamu. Abalala bagenda okuyingira omuliro gwa Allah kategori esembayo ahlul kabair banyini kola mazambi maki manene min ummati Muhammad mu umma y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abo abagana okusaala abalina obusobozi obuwa zaka abajemera abakadde abanywa omwenge ababeeranga mu nnyimba bivvulu nyegenyege twala tugende abayogeranga ebigambo ebyensimatu ku nnimi zaabwe amazambi aga manene abaalimbanga abaalya riba abaalyanga amairungi ahlul kabair banyini kukola mazambi manene wamaatu walam yatubu ne batuukibwako okufa nga tebakoze ki tebeenenyezza abo nabo Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubuukyako mu muliro bwaliba ageza akaseera ajja kubaggyayo abenzi abanywa emyenge abaalya ebisiyaga abatta abaakolaki abaakolaki naye Allah ajja kusooka kubuuzaako ebyo nitegere kisirasira zezo gurupu abakaafu bwe bakola tauba Allah abasonyiwa tauba y'omukaafu kusiramuka inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nar jahannama khalidina fiha abada tauba yaabwe kusiramuka ne badda ku millenki ento tauba y'omukaafu twala tugende bamikomba midaali bayudaaya tauba yaabwe kubeera baki basiraamu kubeera basiraamu abashirikum billah bagasa ku Allah tauba yaabwe nabo kola ki kulekawo eshereke ne bakola batya ne basiramuka. Allah kyatugamba mu Qur'an nti nasindika ababaka ani ibudu Allah nga ababaka abo mbasindise kubeera nga bagamba abantu basinzani basinze Allah wajitani botwaguti balekewo ebisinziwo ebitaliani ebitali Allah balekewo olubaale balekewo emizimu emisamba ebiteega twala tugende genda mbakubi ba bitabo ani abudu Allah basinze Allah basabe Allah baddukire eri Allah gye baba anoonyeza oluzaalo gye baba anoonyeza obuganzi n'ensimbi n'okumanyika maaso gaani kuba byonna abisobola era yabigaba kategese basiraho kakati grupu endara bebannanfuusi tauba yaabwe nabo kusiramuka bavemu embeera ey'obunnanfuusi Allah abasonyiwa ne tauba y'abannabida kudda ku sunna kudda kuki ku sunna kunkola y'owekitiibwa Muhammad صلى الله عليه وسلم يا جماعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ينات يا غلا مريرو يوال بدعة أدكم قولي مبقى محمد صلى الله عليه وسلم جي عليك أو تبجيبون كي جمب النبي صلى الله عليه وسلم شاتا تسمسا والوالي رتو كفور الدين قولي شي يقول آتيا شيا سمسا صحاب يوم يا جماعة لا تبتدق تمزولا عند twaba malira itabi'u mubere bagoberezi bugobereze bwetwalekawo nabi sallallahu alaihi wasallam byakola atya byasome sa itabi'u wala tabtabi'u mugoberere temuzula faqad kufikum fetwaba malira batu malira nabi no nabi ne basahaba bi bibakola bikola bitya bima lakatubuza asalafu na salih abatu kulembira abalongo ufunga naso kera dalye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma basahaba be ensonge eno bagikola batya basalanga batya baleta bantya azikari batulangawo nabbi naadumira mulete takbira mulete alhamdu mulete gundi yasini nga nabbi adumira basabiranga abafuba nga tubuuza babasabiranga batya kategerekezi kati buli kimu kyetukola mu busiraamu tubuuza abasalafu abaatukulembera mu umma eno nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubaye musalafu asooka oluvannyuma basahaba be eddiini eno obusiraamu olwaleero gye tulina baagikola batya ittabicu tubagoberere wala tabutabicu tetuzuula مدين يا الله سبحانه وتعالى باهل الكبائر اباقول زبا مزاندي امانين السينغا باقول التوبة الله قولاتيا التائب من الذنب اما لا ذنب له انا باين نزا مويبب النبي تمني الله قولاتيا الله مصنوة سرق يا بشيعة مرون دي اقوائي تتوقع بانت الشيعة بشيعة بانو bata andikibwao omusajja gwetwalaba eyali ayitibwani salamu alaikum abali omudarusi yaffe ani yatandikawo obushiya twamwogerako Bilal waliwo eyatandikawo obushiya we bamukubuuza amannya ge atandikawo kibidia ekyo ekyabashiya ani amumanyi ani amujjukira Abdullah ibn Saba al-Yahudi ayitibwa ani Abdullah ibn Saba al-Yahudi yajja mu Madina nga muyudaaya ddala ne yerimbika mu busiraamu nabbi amala okufa n'avaayo n'alaga okwagala ennyo Ali ibn Abi Talib nagamba nti Ali yalina okubeera omusika ng'asikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam temwandi kulembeza Abu Bakari temwandi kulembeza Uthmani temwandi kulembeza Umaru wabula mwandi kulembezani Ali ibn Abi Talib yalina okuba omusika asooka okusikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mubawule temubagattika عبد الله بن سبع اليهود عبد الله بن عبي بن سالول نعم ولي يلي ملالا غنائي مننفوسي نينونو يليو غنائي مكي مننفوسي غاكي ميودايا الدالة تقام بابا يودايا إذ يفعل بيرا غانتي باي انجليشي بغا مدينة نبي بغا إذ يبا وارابو غابا مزو تشي تغيري لكو الدالة انتي والوا غيندو كتوما مبنبي omulala atali Isa alayhi salatu wassalam kuba nabbi Isa yamala dduku bagamba naga nti wagenda okujja omusajja agenda okujja oluvannyuma lwange omubaka ismuhu Ahmad ngamanya ye Muhammad eyo information ne bagimanya abayudaaya era ne babitereka ne batandika okusensira wajana ava bagenda olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ajja ajja n'obusiraamu ajja n'obusiraamu ne bagamba alabika yono gwe batugamba nga abayudaaya kuvadda bazze batta bannabbi baani ba Allahu subhanahu wa ta'ala Zakariya bamutta Yahya uyo bamusse era bayagala okutta ne nabbi wa Allah ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam oyo Allah nagaa ono temugenda mutugumbula bal rafa'a Allahu ilayhi Allah namusitula namutwalawa muggulu gyali era Allah najjawo shubuha zawe zebaali batadde mu bantu Allah naga nti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum tebamutta tebamukomerera ku muki ku musalaba oyo yabalemwa Allah yamutwala kati bamala obbiwulira ne bagamba nti waliyo omubaka agenda okujja kuba Allah yabawasafa n'abawasifati n'agamba nti abayudaaya qatalahum al-anbiya baali bayitirivu mu kutta bannabbi baani ba Allah subhanahu wa ta'ala babanu israabu battaba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala kati n'omubaka bamwegezaamu enfunda twaziraba bayagala omutanga muto ne balemwa ne baagala omukisa obutwa omukyala yatega obutwa mu nnyama ne balemwa ne baagala omukuba ejjinja ng'alina ennyumba mwatudde bateese babeeka ensonga ze bagayagayamu okutereeza okubeerawo nga bassaawo omukago wakati w'abasiraamu n'abayudaaya ne bamukolera olukolo olumukiraawo Allah n'amubagulizaawo namugamba situka otambule baagala omutisa eddogo omuyudaaya yamuloga nabbi n'alwala ebbanga paka malayika wezajja ne zimuwa essuula bbiri muawazatani falakini nnansi n'azisoma n'awonaki n'awona eddogo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okufa Abdullah ibn Saba al-Yahudi asigalawo Madina n'atandika okwerimbika nti ye yalina obwagazi yalina laavu empeterevu eri Ali ibn Abi Talib era n'agamba nti ono Ali yalina okukwatamu oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakoma kw'ekyo naafuna abagoberezi ne batandika omugoberera kyoba omanya nti wallahi obwongo bw'omuntu singa oli avaayo n'abuzannyirako kyangu nnyo owuguka bwe tolaba wano eno mu Buganda imamu abaganda bye batuzimbiramu nti tuli baana ba kintu nennambi owulidde kintu nani ninnambi newe obuuza omuganda oyo wawu n'omubuuza kintu ono mbuulira bazadde be baali bayitibwa batya maama wa kintu ne taata wa kintu waliwo omuganda yali atuddawo n'akola basi maama ne taata wa kintu be baani ng'ali abusa owulidde kali batukwata gwe oli kasita omukwala n'omuzimbiramu ekikyo kyangu nnyo funa abaki abagoberezi kakati abaganda ffenna batuteekawo eyo embeera era batuga tuli baana ba kintu nambi mwannyina wa Walumbe bwe bavaayo gulu guluddene abasindise bagenda okujja ate Walumbe n'abagoberera yerabiddeyo obulo Allahu sa'i ne tubeera awo mbu Walumbe era yatutta siwe kiri era okwabya Olumbe baba babya bamulabako yina yina tutafunayo ku mundu ze tuyina n'abasajja bakirimayi base bamulumba bayinza omuti gumbula ayinza omunyiga atya kufa ate nga ayinayo bassekabaka banne nga bamala dda okuyingira ettaka nagatayita ttanda bayinza omunyiga kakati omuntu singa obaako kyomuzimbiddemu osobola ofuna abaki abagoberezi bwevaayo okola akeewuunyisa obagaye mmanze ennaku musanvu seebaka sirya lwaki tolya naku musanvu tolya tonywa teweebaka embadde njogera ne mukama aŋŋambye bintu ojja laba nga bagoberedde gishaka katonda yava mu ggulu n'ayingira mu ye bangi baagoberera bambala makanzu meeru bayitirivu walo naali wano feeri gyenkolera yaliyo oyo bwama mala omubika e Kenya nti afudde eno mulaba akaaba kiki katonda waffe afudde niŋaba subhanallah katonda kyafudde kyabinange bishaka owobusobozi afudde era ŋenzi oshegedde ate saawo era waliwo babanalabye ku ntambi ezo ezamativi ngaera omusijja omulala gyali eyo nga naye yeyita katonda ayina abagoberezi era nga bawa obujulizi ku byabakoledde owoledde kati jojozi wano ono eyakubye abantu emiggo mwamulabye oyo abakuba nobba wandamu amalusu muki mukamwa yasama naali kuŋŋaanya eddene noomira omira baraka allahu akbar wallahi omulala ebyewunyisa tebigenda kuggwa mu dduniya omulala katambiera ku tikitooka okwo nga bamukutte nga bano bamusibye omuguwa mu bulago mu bibegabega muno ng'eri mu siringi kanisa nga yakalina eri mu siringi basika n'ayambala ekkanzu alinga afudde agenda mu ggulu nga bano bali wano wansi bakola batya bwebamusabira agenze mu ggulu ng'eno basika imaamu ne bakusibamu omuguwa ne bakuwanika mu siringi bwe bakusika olinga abulira mu ggulu ate amasimu gano gajja wallahi tolina kati kyetugenda okwogera okujjawo nga nkugagenda okebere olime kukolaki kuwakana abedda baawakananga naye olwaleero okwata bukwasi simu yo ng'onyigamu nga babikuleetera byonna ng'obirabako kakati ne abdullahi bunu saba al yahudi bwatu bwe yakwata ekigambo ekyo n'agamba nti ali ono yeyalina okubeera omusika tewayita bbanga ggere n'akafuwaza bassahaba bonna n'agamba nti abo bonna bassahaba baakola batya baakafuwala n'aziba amakubo gonna mwetwandiyise okufuna hadithi n'aziba amakubo gonna mwetwandiyise okutuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onooyogera kigambo kye ekya nabbi nga gwokijjako mukaafu oyogera abi hurayira agamba oyo si musiraamu oyogere umaru aga oyo si musiraamu abubakari a oyo si musiraamu owuledi aba akuggyeeko olulayini olukutuusa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakomaawo abagoberezi be n'atandika obbassaamu ekigambo ekigamba ali katonda si betubaddeko byava dda bino n'abagamba ali katonda abdullahi ibunu saba al yahudi n'agamba nti ali katonda
Ali ibn Abi Talib we yamalu biulira kumulembe gwe na munonya mutte ekisajja ne kidduka ne kibula abasigalawo mubaali bamugoberedde olw'ekigambo kyabwe kye baali bafulumizza ekinene nga bagamba nti Ali Katonda ila gwe Katonda waffe n'abakwata n'abookya abaali abayitirivu n'akola atya n'abookya ne tugala waliwo sahabi ibn Abbas agansinze mbakubaawo nga nze ali mu bufuzi nandibadde mbatta olw'ekigambo kyabwe kye baakola ki naye sandibookyezza olw'ensonga teri akkirizibwa kubonereza na muliro illa rabbunnar kujjako nnyini muki nnyini muliro naye olw'ekigambo kye baakola ne bagamba nti Ali Katonda yennyini yabatta mu mbeera ey'okubookya abaali basigaddewo ne munkama waabwe ne bagamba waabanga asobodde okubookya oyo Katonda ddala olaba abookyeza Katonda yennyini owulidde ebigambo byabwe era tebaakomaawo ne bagamba obwakatonda bwe bwe buliwa nti baakola debate oba ne bakuba akalulu Ali ne Allah subhanahu wataala ne bakuba akalulu ne akalulu kagenda owunzika nga Allah atutte eggulu yalifuga wano ku dduniya Ali yakola atya Ali naba nga yafugawo eyo busiya gye bwava ne butandika okutambula ne bufuna abagoberezi abayitirivu ddala era olwaleero busansanye mu mawanga mu Afirika talina ggwanga lyolondobayo okujjako nga mwebali wano waffe Uganda bayitirivu bwogenda mu Baganda bafe abawangalira eyo mu Busoga Eastern Region eyo wallahi abashiya baki bangi mu Busoga Iganga Jinjawo Mayuge eyo yonna Yudude abasoga Kamuli babuutikirayo nnyo abaki abashiya ebutambalayo weebali naye si bangi bagenda bazindiikiriza ebitundu ebitundu ebirimu obuki ebirimu obusiraamu ate kasaba kusangangwa obwavu ekirala emmere halas nga bakuwa ssente n'emmere omusiraamu yanyumiza emayugeyo waliwo muzikiti gw'abashiya naye okusalira yeswalemu enkumi mmeka bwogenda n'osalira yeswalemu oluba okufulumaawo enkumi mmeka taano nti kiki kyaffe tugendayo ne tusaala nabo buli lufuluma buli lusaala enkumi mmeka bw'osaalirayo subuhi taano nodda ku asiri ku dhuhuri magharibi yesha zimmeka ebiri kitundu era nga tonnyuka bazibawa kakati bayitirivu ne mawanga bwogenda mu mawanga g'ebweru gye basinga gyeggwanga erya Irani eyo yo Irani 98 baki bashiya era amateeka gaabwe geegalamula bwe bagwa ku musunni oyo bamutta abasunni gye bali baganda baffe naye battibwa ojja kusanga eggwanga eddala eri Yemeni naye abashiya baki bangi Bahraini bayitirivu Iraqa bangi tubala waliwo ensi abanoonya okumanya batalibu ilim ng'onoonya kumanya ddiini yo owoledde oba nawe ogenda kusuubula oba kkuba kyeyo nga tetukkubiriza genda kukola ki kubeerayo kuwangaalirayo ila antakuuna aliman okujjako ng'oli mumanyi eri eddiini yo nga onooba olabye ensonga ekoleddwa
ojamanya bano tebali ku kiki tebali ku kitufu yojuzo muwala yavudde Baharini nagamba nti bano eswala zabwe zibasala basalira ku buyinja kati nange bampadde akayinja naye ate bwe nnali ewaffe mu kyalo ekyalo yangambye saidize eyo Masaka eyo nga tetusalira ku buki ku buyinja kakati seeka bano kye bakola kiri kitya wabange bampadde akaki yagenda kukuba kyeyo yagenda kukuba kyeyo bamusimbye akayinja nemugamba abo bashia muakida yaabwe ensi yonna sintukuvu ensi yonna nagisi wabule watukuvu wewa ekalmbala ewafila Husein kitegedde ye watukuvu gitaka ettukuvu era gye bajja obuyinja wagenda okuvunnamira ng'akasaawo zino kapeti nkyafu kitegeeza swala yonfu bwoba tutaddeewo kaki kayinja oba akabaawo atalina kayinja mu bina abasirika babagaafunayo akaki dharura yakabaawo osseewo ovunnamira okwo nibagoba hadithi yomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajagamba nti Allah yanfuulire dunia nga masajid edunia yonna nga mizikiti ettaka lyonna Allah yalimufuulira nga muzikiti amakulu buli wamu w'oli osobola okukola ki okusaalirawo nebo nebagamba dunia si mizikiti siki yonna nkyafu kali nesiri gye bali awo mu India mu bayindi bayitirivu ne mu aqida zaabwe insha Allah ze tujja kulaba kwa aqida yaabwe ku Qur'ani al-Karim ku kitabu kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi butogo manya kubashia okufundiza nti sebuli kyetuyina eno mu busiraamu eri ewaabwe kibeera kirala bweno kye bakusomeseza Sheikh Abdul Razzaq n'agamba nti agenda okusiramuka ayogera bino eri bagamba agenda okusiramuka mu bushiya ukafuwalira mu bushiya ayogera bino shahada esuuka ayingira eno mu busiramu ewafu agamba ati ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu na Muhammada abiduhu wa rasulu wama bashia shahada yaabwe yawukanira ddala neyaffe bo ne bagamba oba oyagala okukafuwala ofuuka omushiya ogamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna aliya rasulullah wa ashhadu anna abu bakar wa umar fi nnar awo n'oyingira obuki obushiica kakasa nti tewali asinzibwa okugyako Allah era ni ali mubaka waani wa Allah yabeerako ddi omubaka nga Allah yagamba Muhammad rasulullah Muhammad ye mubaka waani wa Allah wa khatama an-nabiyyin ye yasembayo ye yaggalawo obutume obwa nabbi ye yabuggalawo mubaka nabbi wa Allah era ye yaggalawo obwa nabbi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati yo mushiya naga wa aliya rasulullah ni ali mubaka waani nayongera kekirala nagamba wa ashahadu era gamba nkakasa anna abubakari wa umaru sinar nkakasa nti Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu nani ni Umar radiyallahu anhu gamba nti bamuliro nibagamba mazo kuyingira obuki obushiica kati aqida yaabwe yeyo kyovala tubagamba nti bakaaf tebabeerangako baganda basi hatta ni salamu wajikuwa simanyo basobola kubagwa kulabanga nawo oli mukafu wabola kale wobo mustanze tojimua yo wabaji kuwadde wa alaikum wa alaikum tojimalayo tebibabuza abuza bambala makanzu nenkofira ne bakyala babe bikirira jiribabu ate ziri bulaka kati gwo ayambala kashalia Allahu akbar bakyala babe bikirira jiribabu bulaka ne wajikutoleranga omumanyi mushia umuddamu wa alaikum kubasi baganda basera mu busilamu atona agenzi mu arwahi alimuduwa za makumi ana azunga ne baruzangi ne imamu busiri abo oyiye muganda waffe bwatola salamu okolotya ojimalayo bulungi bakadde bafabu tusaba Allahu tabaraka wa taala balagechi tufa balungan owoledi abakisiramu Allah basonyiwe kategerekesi neyo wakutolera salamu uichibuli world kampala twala tugende wawa najja na ganti ah salamu alaykum wa rahmatullah ujimalayo mumudamtu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kati wabo mushia ngaina ne chirivu ava makka olidi nemi zikiti azindi nyingi na kutolera salamu wa alaykum kubasi muchi kubasi musilam umuntu akafu waziza Abu Bakar na akafu waza Umar na gamba kakasa nti bamuchi bamuliro Bilali wobo yazino ine ebigambo byofurumya eranga nizam yabyo ezimbiddwa ku sunna azani nga tujja ku nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilali je yazinanga yeriwo olwalero Abdullah ibn Umu maktum je yazinanga yeriwo olwalero owolidde neyo mushia nagamba azani sibu etyo weba eya azani nayo ne bagikyusa byetwazina bosi byebazina kati gwe ky'obumanyi nti omushia buli kimu ekiri mu ddiini yaffe ky'owali owulidde bo bakikyusa ne bakola kirala kuba teri kigenda kuba kyusisa okujjako baagoba hadisi zonna ezitusomesa bino ne basaawo ebitabo ebyabwe n'enjigiriza eki eyabwe ojja kusanga nga hadisi ezisinga Aisha radiyallahu anha ba ibn Abbas ba ibn Umar ba ibn Mas'ud ba Abi Hurairah ba Abi Sa'id al-Khudri gabona bagamba abote tubajja ku hadisi bonna bakafuwala era bashiya wallahi ekigambo ekinene ekirala kyeboogera bingi tujja kubira mu aqida zaabwe bavawo ne bagamba nti obwereere bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bugenda kuyingira omuliro nenga lwaki anti yegatta n'abawala yegatta n'abawala oba abakyala abagenda mu muliro nga ne gwe bategeeza Aisha radiyallahu anha ne muwala wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu nibaga nti nabbi kituufu agenda kuyingira jjana naye obwereere buno engeri gye bwajyamaa ne bwegatta ne Aisha radiyallahu anha bugenda kwokebwako omuliro ekyo kimumalira yenna ayina empeke y'obukkiriza n'okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga akikakasa nti oyo aba akikkiririzaamu si musiraamu mukaafu era wakifiirako muliro awatali gukolaki bwobuvaamu basahabu olaba baayagala kubeerako na mubaka musembererako busemberezi nga tagenda kwokebwa ne batuuka okubanga bamwagala bafuneyo akantu konna ne wekaba katono bakeesiige ne bagamba nabbi yawandanga buwanzi kuwanda buki buwanzi ebyo ne babigabana ekikolondola ne bakigabana lwaki olw'ensonga kyonna ekivudde ku mubaka ne kikwatako eriggwe akigabanyeeko omuliro guli haramu gyoli nebo ne bagamba nti aa nabbi agenda kokebwako era nga mukyamuyita muganda wa mumbusiraamu aqida yaabwe ku Qur'ani ku Qur'ani bagambe no Qur'ani infu era bayina Qur'ani yaabwe entuufu waliwo eyitibwa mushafu Fatimiya omushafu ogwani ogwa Fatima naam aqida yaabashia ku Qur'ani tebagikkiriza tujja kubitunuulira biiznillah mu bugazi bwojeri essola oba empagi z'obusiraamu zonna bakola kyennyume bwe kuba kufuna wuzu eyaabwe bagifuna bulala tebagifuna ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yasomesa kuba bo bagamba bwe batuuka ku bigere munange tebabinaaba bamasaha basiiga biki basiigako bisiige tebanaaba bigere babeera nga bafuna wuzu basiigako biki obuwangazi bwabwe bonna bwe bajja mu swala eswala zaabwe tebaminisa mu swala era ne bava ne bagamba nti man ammana wa dhamma fadammuhu halal yenna aminisa mu swala owoledde n'azinga n'emiki n'emikono fabazinga emikono mu kifuba n'okuminisa netuminisa ddi imamu wagambira nti ghayrin maghdubi alayhim wala dhallin netuddamu tutya amin bo bagamba aa gwe kasita ominisa n'okufunya emikono mu swala fadammuhu halaali bwaba kusanza omushiya n'akutta omusaayi gwe guli halaali okuggibwawo ensonga endala gye baleeta kukuminisa bagamba nti okuminisa kw'abayudaaya nti ekigambo ekyo twakikopa mbaki nti nabbi yakikopa mubayudaaya era bo tebaminisa balina ekigambo ekirala kyeboogererawo ne bagamba nti ghayrin maghdubi alayhim wala dhallin bwe batuuka awo bagamba alhamdulillah eswala zaabwe tebafunya miki tebafunya mikono eva gibeera gireebeeta ne bwaleeta takibiira taligissa mu kifuba omushiica ku swala zaabwe ze basaala bwe batuuka ku tahiyaatu boogererawo ebigambo ebikasuukirirwa malayika ya Allah eyitibwa Jibuliil alayhi salaatu wassalaam ne bakuba amaviivi gaabwe khaana alwahi nga kitegeeza nti yakumpanya obuki yakumpanya obubaka nga babategeeza Jibuliiru yakumpanya obubaka nga bakambwe bazibu bwemubuuza lwaki yakumpanya obubaka kijja kitya mwe mubitegeera mutya anti yamanya ali nti yalina okufuna obuki obwannabbi kakati Jibuliiru bwe yatuukanga mbu nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bafaanana ne Ali n'atabuwa gwe baatuma obbuwa nga alina bbuwaani Ali bin Abi Talib kati mbu Ali baali bafaanagana naani ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abusimba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbu awo yakumpanya obuki obubaka ne tubabuuza nabbi yalina emyaka ameka ana okufuna obwo obubaka ng'ali fi gharu hira malaku Jibuliiru we yamugira nemuga nti iqra tandika okukolaki okusoma nga yeyawudde n'abantu be
kakati mwe mugamba mukyambu bali bafanagana geno labo ono nga bali nga baluganda nga toli yali mwana muto bogena musiyara alamu nubala icha imamu zahabi shamsuddin rahimahullah rahmatan wasi'a yali ayogera ku byafayo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bidaya wa nihaya shaibun kathir bali tanibalaga nti mubaana abasooka okusiramuka eyabasooka okusiramuka mubaana abaki abato yali ani Ali ibn Abi Talib oli musajja mukuru myaka ameka ono mwana muto naye omushiya alaba nti ow'emyaka ana none yali omuto bali bafaanagana era onaakutambulizaawo nakakasa ekikye kyakolaki kyategeeza kati mu swala yawe bakuba ebibatu nga we bakasuukirira ebigambo eri Jibuleeru nti wakumpanya 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 obuki obubaka mubashiiya eyo yennyini ku swala waliwo abatuuka ekiseera nga bo munange tebakyasaala alowooza ku nki ndowooze mubanene be bayita ba imamu isna ashariya ba imamu ekumi n'abameka ekumi n'ababiri ba imamu baabwe batuuka ekiseera nga tebakyasaala wabula ng'eswala alowoozaako ki ndowooze amaze kulowoozaako ndowooze n'amala mubashiya ojja musanga ng'omulaba mu muzikiti omulundi gutya olw'ensonga waliwo abalina amadaala nga zonna bazigatta sigamba nti ali mu lugendo ngaffe owoledde zonna n'akola atya ne bazigatta subihi dhuhuri asuri magharibi nazisala omulundi gumu nagenda ku mirimu gye kati w'omusanga nga tonnasaala namaze nga tonnasaala namaze bitegedde basira kati aqida yaabwe ku ibaada tujja kugiraba biiznillah nvundu ku qurani aqida yaabwe ku qurani weeri aqida yaabwe ku basahaba abo bonna babakafuwaza aqida yaabwe ku Allah subhanahu wataala tujja kugitunuulira nga mu aqida yaabwe ku Allah bagamba nti Allah akola ensobi era ne bava ne bakasukirira Allah ebiga ne bagamba Allah yeerabira wabula ate ba imamu baabwe kumi n'ababiri bo tebakola nsobi era tebakola batya era tebeerabira tujja kulaba aqida yaabwe ku bitabo ebyejjumbidde ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga sahihi al-Bukhari ekisemberedde Qur'ani okubeera nga kituufu sahihi Muslim sunanu Tirmidhi nasa ibn Maja musnad Imam Ahmad ezonna tujalaba aqida yaabwe babyogerako batya hijja y'abashiya ndala hijja y'abashiya ndala zaka yaabwe ndala bugenda ku hijja yabagamba nti hijja ekyasinze muntu kugenda Kalbala kugenda wa mu Iraq e Kalbala ye hijja ekyasinze era abagenzeeyo temanyi hijja y'abasiraamu gye bakolewa e Makka abo bojja mu ibada eyannika entegeere yaabwe endala nnyo nikaa lmuta allahu subhanahu wataala yajifula haram yauma khaibara ku lunaku omubaka Muhammadi sallallahu alihi wasallama lwe yali khaibara nagamba nikeenu eya contract marriage olwaleero efuuse ki ifuuse haram amakulu ogenzeeko mu safaali noganti nzanze ngenzeke busiya ngene kampalo inayo muchalo lutuke busiya nowo werayo nenga wakasera muganga ngitugenda kungena malene busiya emyeze meka emyeze ebiri ni baba wo wawo emyeze ebiri wejigwako ah nokolotya no muta yo mushiya gamba nti a eyo sunna yenyine ekyaliwo obufumbo oba contracti muddo ogenzeke Saudi eyo oba Sudani oba uwa mtu kubye kisafari kyo oba oli wano Kampala wenyini osobola ofuna ye kikazi nomuga nkwagalamu esawa bili contract ya sawa meka ya sawa bili ne musa kenda gano ya sawa bili khalas oba wiki oba mwezi oba mwaka nga nkuta bora baba gamba ekyakola ki ekyaliwo ene dini ya feli si ya gebifula haram iranga kabira min kabairi dhunub zambi mazambi ya machi ama nene iririko ni haddi wanu kudunia wa inna nabi sallallahu alayhi wa sallam ikati alfa'il wal mafu'ulu bihi mubate bubashi kozeko na achi koze wimu basanga mukola mutya mubate ibuna abbas inagamba antienzita jetuba tamu tufuno muzimbo muwamu kizimbe nga kiwamu obolu sozi nga luwamu alfa'il wal mafu'ulu bihi gubasi yaze na asi yaze netuba kasuka okuva waguru eyo nebakirira wansi nebekatawo etukoma kwekyo netuba kasukirira amayinja nga Allah yasikola omulembe gwa nabi Lutu alayhi salatu wassalam falamma jaa amruna jaalna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijjin musawwamatan inda rabbi kati yom shia kubisia gagamba omuntu waddembe lye okola ki okulya ebisiyaga takiina ako buki takiina ako buzibu tujalaba akida yaabwe kufa abasiraamu fa abasiraamu abasaala batwogerako ki bakulaba batya bw'oba ogenze gye bali bakulaba batya owulidi bakufananira batya nenga abashiya bali mune firaku bali mubu kunsu kunsu ne bonna baulama balaba okwegatta kw'abamanyi ku bukafu bw'abashiya ne baga sawa oba kabinja ki oba kabinja ki bonna sibaki bonna siba siramu waliwo akayitibwa isna ashariya waliwo akayitibwa imamiya walawa kaiti wa Jaafariya Baghaqaniya agogemulira masomero ga agakani simanya agakani hospital agakani school za gogonna ba Ismailiya ba Zaidiya ba Jaafariya gogonna sibaki sibasiramu bananga bibitibwa bashamiya ba Fatimiya abashiya ba Fatimiya yewaveza zoulira zimawuledi twa bakadde basatu bagabana yo mutezi ntu ebyo oli mushiya asiri mushiya nenga te kyoli mu bashiya bibakola batya bibaki tandikawo ezo mawuledi mawuledi za bashiya bibazi kola ki bibazi tandikawo olokwagala ennyo nabi sallallahu alaihi wasallam a engeri bali gye balina nti nabbi wabwe yazaalibwa abiri mu mmeka abiri mu ttaano December kakati naffe owaffe tumutereddewo mawuledi baasidde era ebikujjuko ne bibeera mu buli nsi ebitamanyi byawano ewammwe ekibuli oba kodi Kampala kati amawuledi ga bashiya gye gava era oba oyimiridde n'emiryango gyabwe gye baagatta ogenda owulira ebigambo ebirimu nga byabaki byabashiya obuyimba bwe bayimba nga bonna bwabaki bwabashiya basuutasuuta nnyo Husaini ne Hasan Hasan ne Husaini sallallahu alayhi wa sallam marhaba
صلوات الله عليه وسلم مرحبا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور يا جد الحسين ولد تتكرز بقولة تتشن نانا تتسابة تتشتت صبولة kale tujja tunuulira abashia biidhinillah mu bugazi wa aqida zaabwe z'envundu wafaqa llahu ljamii bima yuhibuhu wa yarda alhamdu lillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.